Bazilinde, baziphendule.
Bona.
Bayamamala ngempilo yethu.
Bamangaliswa ukuthi.
Oh my daughter.
Yeah.